mu mateka kuvuga kwikondera
cyabakari kimenyetso gikomeye iyo umuntu yatabazaga akavuze ikondera umva gikondera wese yabangukiraga gutabara natwe umunsi tuzanywe no kubabwira yuko hari ijwi ritabaza ritabariza inzu y'Uwiteka riti nimubanguke muze twubakire Uwiteka nyiringabo ubuturo bwera ijwi ryawo mubyeyi wa benshi benshi mu bagize itorero ry'abadivantiste mu munsi wa karindwi umubyeyi remera benshi mufitanye isano na remera noneho umubyeyi wanyu aratabaza inzu y'Uwiteka ikeneye kubakwa ibe nziza ngaho rero nimubanguke tuyubake Remera yacu
ikondera
ikondera iravuze nimuze dutabare iyi nkuru nisakare hose
Remera
SDA charge nimuze tuyubake tuyiheshe ishema nayo yubahishe umure
matafari imigwegwe n'imisumari
abafundi n'abayede nyabuna ni muse muse Remera igombe yubakwe
ahuri hose nibumvi yinkuru
kagira utegura ituro ryawe itegure
kugira ngo nawe udacikwa itegure uko twegeranye iyo mwunga inyubako
abikorera
nabure wese umva bihatiwe n'umutima namawe naze tuyubake
ikondera
ikondera iravuze nimuze dutabare
nimuze
inkuru nisakare hose
Remera
Remera SDA church nimuze tuyubake
nimuze
tuyiheshe ishema Oh,